is high grade music. High grade music.
Touch, touch, touch.
Machoni yochoshi nikikutazama, mapenzi tele naona. Sibishi musha nichanganya, sifuru kuti sitaki lawama, mingi misele kuona. Sisiki kengelia zana, natamani kupe dunia ulivyo zitekesia. Nitake nini nizipe? Wavyo karafu adi Serengeti tutokwenda buu, gari ama kwa miguu, kwako si fake umenipenda tu. Fisi wavyo karafu adi Serengeti tutokwenda buu, gari ama kwa miguu, kwako si fake umenipenda tu. Nataka wakujue
ndo mama ya
fanani nao ori naita dede sasita inaumiza bro hasaringa wapone na na moyo wangu hakuna mwingine hata kina wapime mwenye boma nisha chome kasime thani unavyo nipa ndo siwezi kabisa kuvipata kwengine yasha nizida mapenzi pongeza tena tena visi wavyo karafu adi Serengeti tutokwenda buu, gari ama kwa miguu, kwako si fake umenipenda tu. Visiwa vya karafuu, adi Serengeti tutokwenda buu.